esothwa akiyona inhloso yami okuswisa ubuhlungu kodwa nangona angilandani nanithingi sokhulisa umuzi wenu kodwa nangasenaka le nto esahlangene ngayogcwela igceke enganyeni wayikhaza Uthando nenhlonipho ayikase enganyeni wayikase enganyeni wayikase Twist and me so Ain't got you in wake up